haddaan iska dhicinaya dhexdeenna kuwii ku jiray dooshaan u caadaynaya
dinaayga timi dabaan u qadreynaya waxaan